This insert is brought to you by Radio K Pulpit on 7 to 9 a.m. Visit us on www.kpulpit.co.za.
All right. Masimamkele inkobeni. Molekhaya.
Molweni AJ.
Ninjani tata?
Tata impilo yami yosulunge kakhulu. Niyaphila kodwa ni?
Thixo sekunye nathi. Siyabulela tata.
Wonderful.
Wow. Masikwamkele kwi Radio Cape Pulpit for the first time kule nkqubo inkqubo emnandi kakhulu ethi ithemba.
Yes man. Tata mandibulise kuqala.
Yes.
Ibulise abalaleli bonke be Radio Pulpit.
Yes sir.
Western Cape.
Kosiyam.
For the first time.
For the first time.
I like the program hashtag Ithemba.
Yes, sir. Yes, sir.
Yes, Ithemba, because this is exactly what people need in such times like this.
Kosiyam.
What kills people, you know, ukuthi abantu balahlekelwe lithemba.
Yes,
sir. Kosibo ukuthixo ke xa evusa programs ezifana nezi ndaka AJ ukuthi umuntu ungekathethwa kusithiwa nje uAJ is taking over the program.
Yes, sir.
Igama le program lisithi ithemba. Umuntu alungisukuhlala yazi ukuthi no, I believe that something is about to happen. Khona lento ezobuyisela ithemba lami.
Nkosi yam.
Yeah.
Siyabulela kakhulu, siyabulela. Kuyacaca into yokubana ndithatha abantu abasenamava kwezosasazo, kwezoshumayela in naku life nje general. Yiyo loo nto namhlanje ndiye ndaqonda into yokubana no man. Le program kule ndawo ethi Beyond the Stage. Beyond the Stage kulapho ke sikhangela khona musicians because asijonge artist kuphela but sijonga i musicians isikakhulu ngoba siyafumana isinto kokubana abantu bajonga kwi artist. I artist ke ngulomuntu umanga phambili oculayo.
Okay.
Balibali into kokubana lo mntu culayo wenza zonke into azenzayo but there are people behind him. Abantu abane force enamandla kakhulu ukuza kwazi yena ukudivarisha. Meaning sine backing vocalist, sine pianist, sine abantu abadlala drums, isiginci pha ne organ ungazibala zonke. Those people are musicians and ngabantu abanamandla kakhulu when it comes to music. So kule ndawo ndikufake kuyo ndikufake kulo ndawo but indlela endikufake ngayo these people as we speak now inhliziyo zabo zidanathekile because abanye babo baxhomekeke kulo music ayikho enye into and then now urhulumente nako kufika ubhubhane wesifo. And xa efika lo bhubhane urhulumente uyababaza okanye uyakhwazi into yokubana makuvalwe zonke iingcango and abantu mabahlale ezindlini. And abantu behlele ezindlini abatyi khange bazilungiselele uba kuzawufika into enjengalena bayibone seyifikile abanye as we speak abantu balele ezibhedlele zi-anxiety abanye kuya le nale abaphilile kakuhle because i-pressure is too much kubo. Ndikutsale njengomntu omdala ndikutsale njengomntu ondimbonayo uba ubomi ubuphilile and usabuphila and I think and I believed into yokubana ungathetha into evakalayo phezu kwezintloko zaba bantu ebalele esibhedlele abanye basezindlini abanye bazazi into yokubana balala bedle ntoni na Bishop Apostle khawucebisele aba bantu into yokubana zeziphi ezinye indlela abanozenza ukusukela ngoku bazokwazi into yokubana baphile ebomini ngaphandle komusic.
Yes. AJ, let me first start by saying this. It is a great honor. And you know, ukuthi I'm so humble ukuthi uni-invite to this show. Ndizoba inxalenye yayo today and more especially today. Because last week in the past few days Ben Fetepe.
Yes, sir.
Yes. Well, then I've seen the way the artist the protest on a corner chanting, challenging the government, with the government, please, will you please open the doors of the entertainment?
Because
we are hungry. You know, by Tata Pekelis, which is Lambil, Asna Mala, Slavut, Asas, which is a team, because in Bilo Yetule, nobody's only to go. Number two, today when I was coming here, I met few artists in London. You know, they came to pick me, Jemom Dabamazio, by the teacher, they said, no, this soca.
Yes, sir.
Because this pandemic has affected each and every individual.
All over the world.
Africa.
Yes, sir.
Yes, and I was always saying that if you are not infected, definitely sure you are accepted.
Yes, sir.
You know, yeah, coming to your topic, you know, I would love to advise, now that we are talking specifically with the musicians, because what is affecting musicians, also many pastors have also been affected, because that will bring income, which will survive the land.
Yes,
you know.
Sir.
And now this thing, if you can doing a wake up call, AJ, if you can doing a wake up call, if I believe imagine the release, I'll beg a move and name. I'm not saying that people are you know, it is okay. The M of a name is Landing. It is more by your Isha, Ihame, Yokota, Yokota of Timba, Esotin. It is Lumfella, it is a such figure.
Special is I.
Who go to figure of figure in a glass of Pumana Pan to be over. Babe of him, Baba, your best well, now, something like this pandemic, every figure, I'm sure it has provoked many of us that now, when you are eating anything, don't eat your slice of bread, the aging. That is like a song. Use Induana Uso. Use Tati, Usbega, Usbega, Umsha Ozayo. Number two, AJ. No. I always say to people, Ujesu, ma efundisa abafundi bakhe, akafikanga wabanikeza inchance. Ufike wabafundisa indlela yokubambisa inchance. Ngoba uJesu besazi ukuthi mala ngafika abanikeze inhlanzi uzoba uyababulala ngoba kuhlazana Jesu engekho inhlanzi bazobuya bayitholiphi
kodwa makabafundise
makabafundise ukuthi inhlanzi ibanjwa kanjani
yes sir
so that noma uJesu engekho
bakwazi
ukuphila bakwazi ukusurvive
amen
uyabona two yilanto ekungafuneki AJ umuntu axhomekeke ekutheni namakaphiwe isonka.
Yes.
Funeka uqhunele ekutheni ufundiswe indlela yokwenza
isonka.
Because what is important, indlela yokwenza isonka ngaphezu kwendlela yokuphiwa isonka. Ngoba ma uqhela ukuphiwa isonka, ma isonka lo muntu okuphiwa isonka engekho, awuzokwazi ukuzenzela isonka ngoba isonka awazi ukuthi isonka senziwa kanjani. So ngiyafuna ukuchallenge ama-artista kwethu. Yabona lo msebenzi ngizowenza uzothatha 10 minutes AJ I know ukuthi khamba isikhathi sami sesophela.
Yes sir.
Kodwa ngibawula ukuthi anyone anywhere la alalele khona udala le challenge ngiyifaka ebantwini. Uyabona sina abafowethu laba babuya kulamazwe asemandla AJ. If singabuka umlando walaba bafo basuka emandla eAfrica ukuthi basike njani eSouth Africa. Njengoba sebe own ama business angaka eSouth Africa besodlula abantu base South African.
Nkosiyami.
Le nto yabo le iqale kuphi? Thela hlala nomunye AJ. Ngabuza ukuthi what is your secret? Uthi you know into esiyenzayo thina we are not jealous to each other. Uthi mina basika umfowethu la. Uthi makafika umfowethu la wavula i-business wayibona ukuthi iyaflourisha wafakela mina imali ukuthi ngize mangifika la wangithengela isitoko wavula ishop pha eqaleni ukuthi manje irane le shop ngayirana le shop yaphelela imali yakhe benginike yona imali yakhe benikholise ngayo imali yakhe benginike istock yaphelela ndami refund imali yakhe wathi qhubeka ke my brother ibusiness lelakho masihleli la sacinga singo cousin wethu ohluphekayo ongenzi lutho ekhaya sadibanisa 50-50 lomfowethu samkhwelisa ukuthi makazi apha eSouth Africa makafika sabetha 50-50 samthengela istock wahamba wavula ibusiness yakhe maseyiphumelela ibusiness yakhe wabuyisa imali yethu sadibana sobathathu sala nomunye oyineighbor yethu simazuka ukuthi yahlupheka but yindlela esigcwalise ngayo iSouth Africa leyo because thina we are not jealous to each other
ngifuna
ukuthi na ama artist AJ it's time for them to get together nobody bathathu you know there's a song that you used to sing it be bright in the corner where you are nobody bathathu AJ divanise 50 rand niqalise ukuvula ibusiness for AJ nithi AJ mfethu sicela ukuthi uqale wenze into that will generate an income for you sesibonile sesibukile sibonile ipandemic sibonile iCOVID-19 ukuthi yasibeka kuphi sithe sihleli silapha zobona sesedesert within a twinkle of an eye so it's a high time that we support each other we have business ideas siqala ama business jonga ethi uqala ibusiness can I shock you uqala ibusiness amaxesha amaninzi awudingi inkunzi awudingi imali yesitati yokuqala ibusiness uyazi loo nto ethi
no sir
ndithengisa ezi zinto ze COVID imask you name them ithermometers you name them do you know that I've started this thing without even having a single cent
how mpostile
I just went at Joburg I met this guy Indian and this guy yathi kumi ithengisa izinto ngathi my brother ngiyafuna ukuzithengisa izinto but I don't have money can we start this business in the Eastern Cape then this guy yathi kumi no problem I will give you a store then you start selling and then now when you earn the money you pay my money back you buy now the stock yourself you no longer now depending on me then the business yaqala siyaflourish so that's how I started this business that I'm doing now AJ and it's moving it's going like your body's business kodwa andiqalanga na ngecent yam but ndiqale nje ngokuvula umlomo ngithethe ibusiness yabakhona
ungaphakami
abanye baqale bengenayo ne 1 cent each
ungaphakami ukwazi uku approach umuntu nje ukwazi ukuthetha because izinto zonke zivela xa ungumuntu okwazi ukuthetha nabantu
umlomo wakho AJ instrument it's a tool ukuthetha nabantu abantu they mustn't just focus into enye xa usenza into tibuya shumayela uThixo tipa kusinika ingqondo AJ njengoba uThixo sinika ingqondo uThixo sinika ingqondo ukuthi na le ngqondo asinike yona uThixo wasinikeza iopportunity yokuba siyisebenzise le ngqondo uThixo asinikeze yona Tonga some izinto eziqalayo AJ azizophumelela but that does not mean that you are a failure uyandive ukuthi ngithi enye into eqala uyenza ayizophumelela ayithi lonto chafa uyandive ngithi ithi lonto try something else ngoba le mhlambe oyikuyiqala yile ezophumelela So, ama artists ngifuna ukwachallenge wherever where they are. It's time guys. It's time to stand up knowing that you know nibonile kwavalwa entertainment, kwavalwa everything isengile. Ama city awakwazi ukuthengwa ukuthi mhlawumbe umuntu akho ukuthi uzosurvive nge cities. Awukwazi uphuma ubheke esitratweni uyo perform esitratweni uthengisela abantu uzobanjwa. Kuthe you are breaking the law or in Africa the regulations the law of the COVID-19 ubanjwa uyovalelwa. But now if you had something ibe backup wena abe music at least now you will sit like imbovane le eyadla ibuthela kuvimba ingabazi ingalahli ixesha lasebusika ukuthi lofika nini na so ndifuna ukuthi uMzantsi Afrika wonke basweke nonke whatever iqalayo ucinga ukuthi izovela iphumelele on the on-go enye into uma uyiqala uyathestwa ngayo ukuthi upatient kangakanani na so ezinye izinto sifuna ukuthi sibekezele imali yoni yomculo AJ ibike kumaphani kulo abantu bathenga isiti then you've got that money you eat that money you finish that money but that money la 1 rand ifumele pangothenga isiti zimbili ukuba usitsha by 10 cents yabona uthathe 50 cents uyibeke somewhere else uinveste ngayo somewhere else ibizawusebenza ibizawusebenzela kumaxesha afana nala the thing is sizasuma ngoku sibhombolozo sithi government sicela uvule entertainment knowing that it's not government's fault ukuthi entertainment ivalwe ipandemic evele yafika COVID-19 engena control scientists nobody has a control over it ivele yafika nje ingalungiselelwanga
andiphazamanga and ndimbulela uThixo ndiyambulela uThixo ngoba andithume kuwe andiphazamanga ngoba nithethe nawe uzothetha nathi ngenxa yamaxesha mpostile masiyibambe ngolhlobo and thank you so much and yonke lento uyithethileyo uthetha inyani mhlawumbi omnye umntu izawungena kabuhlungu le nto angayivincam ukubone kodwa yona mna ndiva inyani ngoba ke unemizekelo oyithethayo yabantu abaseAfrika abalapha eMzantsi Afrika uphinde ube nomzekelo wembovane yonke lonto leyo iyasixhobisa into kokubana ukusukela ngoku vuka endlini uphume emnyango ungene endleleni eyoba ubackup uzawuthini uzayibona xa usesendleleni so ndiyabulela kakhulu ngexesha lakho mpostile ndiyazi into kokubana utata ubhizi kakhulu uphantsi phezulu kodwa nithe xa nizithoba kuwe ndicela into kokubana ngeli xesha ndicela ukhe uzothetha nathi kanti andiyenzanga impazama because uthethe exactly le nto bendicinga bafana into kokubana ungayi theta kunye nathi. Thank you so much for your time. Uthixoxolo akusikelele empostini.
Kosi AJ mangibulela nakuwe isandla sikathi iphosi phezu kwakho uthixo angicinele wena abaphulaphuli bonke kwindawo abahleli baphulaphule bekuso funa ukutsho ukuthi vuka unxibe amandla akho. It's never too late. You will make it in life. You are the head, not the tail. God bless you.
Well, right, ke mpulapula sekhaya ke ibinguye ke low Apostle Casey kwi-Radio Cape Pulpit 729 AM. Siyabulela kakhulu ke uthethe kamnandi kakhulu, uthethe kamnandi kwavokotheka. You know, sometimes bekufanele bakudala nemkhathile but ndiyonqina because ezinto athetha kuzo, athetha ngazo ze powerful, very, very powerful ezinosakha. Nawe mpulapula noba awukho kwi-industry of music but ingakwakha le nto ayithethile apha umpostile. Makhe senza ngolu hlobo man ukuyasisela amanzi.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit on 729 AM. Visit us on www.kpulpit.co.za.